Bayani. Yeah. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja. Kama ajali, mie, kwako nyanga nyanga, uwadali utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, I love me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja. I love me, baby, na kuja. Biyani, yeah. Tonight I wanna make it romantic. Give me a smile, let me take a picture. This guy in love, me say they know if he's stealer. Umeka mataro ona umili wangu. Baby, taki taki taki. If you be my lover, I'll be tati tati. My hands around ya, baby, loving loving. Kiamasa, you know that I can't let you out. Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga nyanga. Utari, tafaya nilie. Walking me, oh God, nikamate, 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 kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind it. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama ajali, mie, wako nyanga nyanga. Uodari, utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga nyanga. Utari, tafaya nilie, wakini yoganya. Baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Baby, nakuja. Baby, nakuja.
Exclusive from SureLoaded.com.